Front dancing with you. 4 weeks out again, again. Oh, what did you send, baby? Guangamba. Joy, oh, yeah, Jenkua, we're just Linda. Linda, when you so send your gun at danger. Oh, Lucy, when you come and get hunger. Oh, Nyongela, stamina. Vibe, yango, jitumbula. Bane chipa wa milandila Buku sanga varienkola Be star stamina Vibe yango jitumbula Bane chipa wa milandila Buku sanga varienkola baby. Ola besa webele munga ya wangu Nedukanga tachike mungwe roba muu Kabila kugwe robula onti chabu muu Nenzi jule chivalo mubangu Oh wakutona mto sichi To sichi kuwanga baby you're so pretty No wangu teka kama jimbi Ago wabali ndilizi bachifesi Oh wakutona mto sichi To sichi kuwanga baby you're so pretty Owa nkuteke kama jimbi Kako babali ndilizi bachifesi Kuba kwe onyongela stamina Vaibu yango jitumbula Mbani jipawa milandila Boko sanga wali mkola baby